waita mbachira mwacha.
Yandi muntu wandi.
Eh, bea pote aure mwacha shiringa mwacha kaveli
mwacha. Bea pote, bea pote. Sister.
Sister,
my name is Rene. I'm a consequent guy in this country because I spread. You're chilling a much now.
Just stop getting a door.
He doesn't have manners. Like, how can he touch a stranger's door? Oh my god.
Relax.
So, what's that?
I'm a good person. You
can clean my car.
Hey!
Mufuna, I'm killing my dog.
Anyway!
Ah, chikalichi. Mr. Zambia.
My name is Chile.
How about this?
Hello.
Shimika Tumfu.
Shimika waya waya. Shakwa tapwe chumba. Elundi wama wala. Yose nine nkulomba. Mwama na ubeba la kusekatu kakatu wala kuisa kakachakolu wa yelele. Elo kafi kote kavusa kakaka makaka kamone kafenga kakawala. Epa ukwato lupili lula chepa. Epa ria uvaka pili pili shetani wila yangalila kuma umewandi. Ngachari pukuta chipu wa chandi. Chili ule chandi umutima wali sale chakufala wasendeja bazala ula wasuka wala manako. Come on kiss me baby ule kala manako. Come on na bebe bebe wala manako. Te kupanga shichu njavala mwenako. Wasuka wala manako. Come on kiss me baby ule kala manako. Come on na bebe bebe wala manako. Te kupanga shichu njavala mwenako. Baby wali mpesha na filo kusuminati nine wasala. Ali wanse pachano wasala pokusumina kapondo wasula. Ngana likweta maka ya kuteke chano ngani wena kateka. Ula pepe la koti spaiti umupuba wanji wani temwa. Njero sishu wa mona mo. Muli nevu fishi mona mo. Nalishiba walishiba tishaba no mo. Njero anishi wa vela soho. Fishi wa mona mo. Muli nevu fishi mona mo. Nalishiba walishiba tishaba no mo. Mami nishi wa vena so. Oh na na na. Si wawa wonsenge fio baba. Ukuwa mechalonge fo chab. Chila baba baba vambe. Kalumba fienga baby you are one in a league. Si wawa wonsenge fio baba. Ukuwa mechalonge fo chab. Chila baba baba vambia kalumba fema baby you are one in a million. Kumwasu wa gelu valantina. Nyangana na vafyongo nefyamba. Jikapondo sana mami. Lene wabanyonga ponte peba yombo kumvelela. Hala nine kaka wanala. Nyangana na vaganja no walwa. Kifyongo no kupaso musumi kona pitila. Jikapondo sana mami. Kuline fishu konkako. Wakola nkanya no kupepako. Utila fuka manatu pepeko. Ukachinga wande. Njewa fishu wa mona mo. Muli nevu fishi mona mo. Nalishiba walishiba tishaba no mo. Njewa nishi wa vena soho. Fishi wa mona mo. Muli nevu fishi mona mo. Nalishiba walishiba tishaba no mo. Mami nishi wa vena soho.
Vena wale mona kembo kabwala la time wester. Ama gelo kule nsenda kwa tam less than. Emani na chansi no lempa na po. Kwa Simon pide foba lenka na po. Nadi suicidal, shaishibe bible. Slow nigga syndrome, chila de idol. Twice I punka, na isa isanga. Cut a long story short, na isa samba. Abatudi pama bubu na bay. Yonse la viva oda mude. Maningu fulu kalo was for the day. Dina bandulo sonkolo pe. Tetimbebe wadinchinda mika. Katube united kwa tichingadika. Na tinkutashe numba no ludia waida. Wale mwona shefu wa mwene Mr. Kaira.
Njewa fishu wa mwona mo. Muli nevu fishu mwona mo. Nalishuba walishuba tishaba no mo. Njewa nishi wa vena soho. Fishu wa mwona mo. Muli nevu fishu mwona mo. Nalishuba walishuba tishaba no mo. Mami nishi wa vena soho. Oh, nana. Hey, hey, hey. tell us so.
When he beats go crazy.
Black out video.
Hey.
Si wawa wosenge fyo baba ukuwa mecha longe fo chav chila baba baba ya kalumba fyema baby you are one in a million
44G music.